kasta uu barkuma oo ka saabsanaa amniga iyo sistamka kombiyuutarka iyo weliba ku faa'iidaysiday ardayda baradaasa kuliyadda tiknolojiyada ee macadka City Bray University si korlanka qaada dhiniga aqoonta iyo xirfado ardayda oo muhiiman ah. Aan u qumiday ardaydii ku faa'iidaysatay tababarku iyo aan mahadnaqeen maamulka iyo macallimiinta iskuulka sidoo kale na faahfaahin ku biyanka waliyaha iyo baradena iyo sidii aan ka faa'iidaysteena.
In magacaymay buu ahaa Tam Ahmed Nur oo ku tirsan ardayda oo City Bray University. In alxamdulillah wali baahni dhamaaday yani system misni yani system security barnaamij oo edeed oo qurux badan oo in qowti meel raayis in sheegay aniga in hergeli iskuulka City Bray University alhamdulillah in wal badan oo meeraas geegno maqnaay ye faa'iideysani qameeraas system security oo leeyaan yaa maane inshaallaan gabo gabo alhamdulillah
bismillaah awalan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maay may balayri leeyaan abdullahi oo kumid ardayda oo dhagadaasa macahadka City Bray University gaar ahaan qaybta computerka oo hardwareka mashaallaah geek eedan ka faraxsanan tan ku qaybta training oo qaybta technology hay oo ku saabsanay security system ay balaha eedeedan mahadsantiin dhamaanto minti iyo maamulka macahadka City Bray University
anaa leero maay Faiza Ibrahim Abshir oo kamid ah arday ee Kaasta University College oo kamid ah qaybta class computer system security system program ka soo noqon qowdi eedeedan ka faraxsana wali baraje intaynta badan tan si uu doona eedeedan ka faraxsana
maamulka macadka City Ustaad Cali iyo wali bawsiin ku hadalaya tobarka iyo siyaayeen ardayda macadka dhigadaasa iyo ujeedka tababarka aan qowdana
oni surgeli barnaamijkan geeka intii aan tan qowna barnaamijkan wali balan ka targalay ardayda computerka dhigadaan ee macadka City sa mailer rise ardayda computerka dhigadaan ama dhinaca tiknoolajiyada iyo baradaan iyo fahmo waxyaabo badan oo tiknoolajiyada ku saabsan macadka City sida halku dhigay wali bal community planning waliba markaska dadaalay dhinaca xirfadoontiisa ku dhisa ardayda barnaamijka ardayda lan qowdaa waliba uu sahay lambar garamana sajari oo lambar socday security system and surveillance iyo biometric fingerprint runtii lamadaba ee lama programo ee muhiimanka markii yani ardada iyo roogan salaamada community ama bulshada dhamaanteen muhiimanka yani dhinaca oo security system ku markay la fiiri yani iyada meel raas man ku jartay yani gaar badan ku jar marka ardayda iyo yani wal ku fahman iyo meel raas u gaasay kal antikal koorsooyin soo goonay oo barad qoran intii meel raas hor dhacay oo sii
barashada computerka wali bawso kumid ayaa waliyaa aan ka fayl ee la barado waqti xaadir kuma taasay tii oo fursadan ee dhalinyarada iyo shaqo abuur yaag nagata.